Stubborn. Mr. Seed again.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
Come on, Mr. D. Wewe kijana, mogope Mungu. Umelala kitesa usiku mchana, mogope Mungu. Maisha, haitaki mchezo. Kaisha, usipate kipiko. Ile neno, halitaki mchezo. Kaisha,
DJ Mr. D.
Kijana wa Bwana, kijana musafi. Hapendi maneno, hapendi kupati. Kijana wa Bwana, kijana musafi. Hapendi vurugu na ogopa dhambi.
Playing the best in urban music. This is DJ Mr. D.
Kijana wa Bwana, kijana musafi. Hapendi vurugu na ogopa dhambi. Kama unapenda sifa, wewe kijana, mogope Mungu. Umelala kitesa usiku mchana, mogope Mungu. Maisha, haitaki mchezo. Kaisha, usipate kipiko. Hili neno, halitaki mchezo. Kaisha, usipate kipiko. Hizi mamedia, zitakwisha. Kijano kichachisha na mapicha. Ati Twitter, mara filters. Snapchat, zitakwisha. Fireban, 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 fireban. Wanachezea neno lake Mungu. Wanyumuta fireban, 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 fireban.
Don't we see heaven on earth?
Napenda sifa, wewe kijana, mogope Mungu. Umelalo kitesa, usiku mchana, mogope Mungu.
It's a calling from Jesus Christ. Light it up and burn it down. DJ Mr. D, number one mixtape plug man.
Ndani Yesu namba, omwami wange.
Okay, okay, okay.
Some serious African music.
When you think about Jesus, you think like Sima, but you need Jesus.
It's DJ Mr. D. Playing you tomorrow's hits today.
By the name Jamie Dan.
You're my perflexible. Jesus, you're my perflexible. About your blessings, make me flexible. Tantara. Jesus, you make me flexible. Just wanna dance for you.
Chop, 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 basement. And then my bestie will go fine. Bilang wine, go high, but those women nice. Me a rat is it, and the shop Christ. Now see the dance, Zako Manze, it's been a while. It's been a while for real, you need me realize. Usijali iyo nita organize. Nasi umetoka far, the secrets you tell us. Hata ni mnajua misi yo storyteller. Isi miracle, nijua miyo Jesus. Take note, underline the word Jesus. Ananifinyunga, nanipunga, baka manipa wana nishanga. Up, roll your makeup, all the ball.
You're my flexible.
Jesus, you make me flexible. When you think about your blessings,
make me flexible.
Jesus, you make me flexible. Thanks for
your power. Hey. When you think about your faithfulness and your goodness, this kept me on my feet, man, and dance to the fullest. Flexibility tena ya hali ya juu. Exorcist kama vile David Ali do. God for sure, man, you deserve to be praised. I will dance for you for the rest of my days. Vile ina me life, you make things possible. Got me no choice but to be flexible. For damn, you've never left me. When you think about your love that never
fails. Download the mixes.
Sikupati kidogo fafanua injili bado safi hivyo ndivyo mimi najua
kama huyu shoti baba injili gani eti vimbada
hiyo ndio lugha ya mita na wanamuelewa vijana
je vilipoze ameokoka kama ni mchezo nieleze
huyu atumuelewi wote lakini tunaomba Mungu amuelekeze
Mara nasikia kote, ametoa gospel kanisani tuicheze
Mungu atumia yeyote, sauti sola na shinski wa mdekeze
Injili hii kweli it's over, injili hii sasa inazama Injili hii meikoroga, meikoroga, meikoroga
Injili hii bado inasonga, injili hii bado inapanda Injili hii haitokoma Haitokoma, haitokoma
Haipo, haipo Injili yenyu haipo
Ipo, ipo Injili ya Yesu ipo
Haipo, haipo Injili yenyu haipo
Ipo, ipo Injili ya Yesu ipo
Pastor Ngangana tusi wafuasi Nikanizo na we Ulipuzo kanisani juu ya manzi Nikanizo
Mkristo usifuate mchungaji Mfuate Yesu na mi Waniseme kote kote Simuachi Yesu
Na vipi kuhusu namba nane Bado nasikia fununu Eti alisho DJ Mwane Waongeze umarufu
Tuwache porojo jamani Ula ni muinjilisti sugu Na Ndowa yao ni wazi Impango ya mwenyezi mungu
Injili hii kweli it's over Injili hii sasa inazama Injili hii meikoroga Meikoroga Meikoroga
Injili hii bado inasonga Injili hii bado inapanda
Injili
demo tune, everybody can do it. Gospel music full of fun. What you mean is a tune, is a move, biblically so fit. Jesus, the center of your life, aye. What about the fireman, Addy, aye. Listen, the spiritual daddy, nana funny, me, I tell you truth, body can't stop this, aye. So, tuko high, na si ganja, my boys, na madem, tuko hapa, tuki banja. He's your movie, he's a kanda, army of the Lord, what you mean?
Wakanda, washa, washa.
Mani moto mwaka jacha Makapo ba flow so nasifu El Shaddai Kingdom yake ndio fast hizo zingine badai
Chop chop ile, chop chop ile
Yawe wendio badada, sio ni Mungu adada Hakuna kitu ngumu kwako kweli wendio hadada Na kidari ni Yesu misi ya mihi agaka
Ni Yesu
Ni mina Yesu jena wo Akitembea juu ya maji mina walk Tuko wawili buda tuko Many forgive them be three, give them be three. After many gate, go on again. How many fungo match again? I just own again. Got in a potato, need to spend on again.
Stem, stem, panda, holy God fire. Give me some of that, then I give what you got. Stem, stem, panda, holy God fire. Give me some of that.
Serving you up with the freshest couple of artists. It has to be DJ Mr. D. die. Zilizna die. Vilona die. Ziko.
Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Kusikiza hii ya unabudi,
hey.
Wagwe ni mbaya ini jabidi na didi,
hey.
Hostel ni moto ata wakati wabaridi. Una rusha mikono juse mabuda hididi.
Hey man, watagwan, maisha mling, sanchangwan, lakini bado yes. Number one, nakupeleka na rada, one by one.
One by one, daily nipate niko studio. Do we feed the father god with daddy, yo. Ana nipa big tunes indio, yo. Daily one is kize kwenye radio.
Wacha nikupeleke na rada, hey. Kama siyo yesu umeblanda, ah. Wacha nikupeleke na rada, hey. Kama siyo yesu umeblanda, ah.
From Virona die.
Alright.
Selena die. Virona die. Ziko.
From Virona die. Selena die. Virona die. Ziko.
Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Nina Yesu mikwa soko siko. Baraka za jangware saza kokoriko. Nipate nikiruka kama mokorino. Na ubiri neno mbaka poteriko. He has taken the key from the devil. Milango zote ziko wazi mimi ni kubisha tu. A thousand cattle son, a thousand hill. Anajiweza mimi ni kuitisha tu.
On my knees me na go down. Utanisimamisha mimi ni ki fall down, fall down. Ukinituma I'll go now. Na ukitaka nitulie I'll slow down.
Slow down, wa shetani me will never bow down. Niko na Jesus watangoja sana ni go down. Huku mambo ni mtaratara.
Sina wahala, hala, hala, hala. Niwe na stima ama mshuma. Maisha ya soro mini likata. Bige teke kama Jackie Chan. Sina wahala, hala, hala, hala. Niwe kowa, niwe juu. Sina wari me, sina wari me. Ama chini view do. Sina wari me, sina wari me.
Yeah.
podo. Wewe mbea mbea tizamu naregea. Ino maisha msimu mabuhi ya memea. Sakata rumba ya dunia kasikize gedo. Utamu wa mbibo ni makorosho. Wanyamwezi mida yao na wale wa wanga. Neno la Bwana la kata kote kote upanga.
Tukubali tongozwe na roho. Oh, oh. Uwe mkamba mjaluo masai mko. Oh, oh, oh. It's not about you, it's not about me. About silly souls to me later for king. It's not about you, it's not about me. About silly souls to me later for king.
No man, I mean, I'm not in the we follow you.
DJ Master D.
Tiki me funny, kiwa, nita cheza rumba. Yeah, yeah, yeah. Mulini toa fafa. Niki wana kifafa.
Kiwa mamba.
Mambo kani toa fafa. Uitwe gai fafa. Tiki zina overflow.
Tiki zina overflow.
Baraka zako mi nataka mo. Yeah, yeah, yeah. Cheki zina overflow.
Cheki zina overflow.
Baraka zako mi nataka mo. Yeah, 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 yeah.
Some serious African music.
Now hear this.
Now hear this.
Oh, hallelujah. Do it for the Father.
Ah. Oh, let them know, let them know.
God bless you, you are going far. Tunasondeka, learn to appreciate alafu chukua namba, tutakeep in touch. Unapatana na mshirika ameshika kishash. Pastor kwa bashi na pedi kwa church. Check it, hizo tabia zimeboeka. Tunarezwa,
tunasondeka.
Hakujangi church kuprezwa, anakamu kuona njeri.
Tunasondeka.
Ana church double, lakini form za kulewa njeri.
Tunasondeka.
Why you do it like that? Aisha finja like that.
Tunasondeka.
Why you do it like that? What you give is what you get right back.
Tunasondeka.
Keep on living like God atakutema. Kama warumoto, kamdomo ya mtoto. Hota, this one ni moto. Can't cool with water, sondeka ni moto.
Tunasondeka. Tunasondeka.
It's Eastland's finest, original, and incredible DJ, Mr. D. The Beast. The Beast. The Beast.
Big and a dance inspector. Yeah. One on it, don't you see, man? Hey, I put chip on this.
King of Severus.
With your wife feeling.
So
me see na pressure.
So me go fly.
Aki see na pressure.
So me go ride.
Jesus and me boat.
So me go fly.
So me go fine, me niko. Fine, me niko. So me go fine, me niko. Fine, me niko. Watch ya, me check it, ha ha. You see na pressure, Leo. Rada, blanda, sija. Kama, siye, suwa.
Siki sama niko fine, mina jua rada iko safi. Cha, mina ye kila time. Adui ya tengi ya katika tie.
Ati, woi.
This is one of my favorite songs. So producer Seville, tell you where you can call Sababu hapa yesu nasima manai fam.
It's Eastland's finest, original, and incredible DJ Mr. D. The Beast. The
java bigi jiju oino
oni kampata yesu mai niletu nshampata 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 yesu
sionekani kwanza masande ukinikosa mtaani mina kamande kwa mahali kanisani sifazi pande neno tu hubiri hubire
They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone could wish to see. DJ Mr. D.
Title kali kona irony. Paka mafuta ndoke uze melanin. Niyo tips wenzangu wananipa mi. Tafuta ka scandal kabla ya kutoa hii. Lenga content wabambe zaidi. Dokwa playlist ya DJ uweze fit. Indio siri ya kuchenga mega hits. Nimechoka, usikiza wengine nimechoka. Na sasa nitafoka, inacho hizi vile kitatoka. Nimechoka, usikiza wengine nimechoka. Kwa huimbo nitafoka, inacho hizi vile kitatoka, toka, toka. Ama anza kubishana na masuperstar. Ujenge kiki amosa kwa rembo wakusta. Amosemo shampashika mimba dem superstar. Amosemo shamnyanganya hop kidwa ke malaika. Semo za kajina kalibeza iko hakaliba. Lemaz wakanita kwa nyimbo kisha wakalipa. Sema nyimbo za ke David wenda mindo nmendika. Sema katia mina garden angel mindo mkalibaz. Si, kiki za mungo mimi sitaki. Eriko sani huku chini tu mimi nibaki. Anikubali mola dunia ni mini jishtaki. Bora siku ya mwisho mbinguni watani laki.
Extra, it's drama.
And the only MC with an LLV.
I'm alright, niko sawa, okay. Niko na Jesus, niko A-OK. I'm alright, niko sawa, okay. Niko na Jesus, niko A-OK. Sema A-OK, A-OK. Niko na Jesus, niko A-OK. A-OK, A-OK. Niko na Jesus, niko A-OK.
When I step up to the scene, man, I'm A-OK. Sina vita na wadisa, good vibes all day. Big up Muhanji, check his code, this code is sour. Nobody's our guest, you should say V-OK. My girlfriend left me, but I'm still OK. Got this love inside of me, A-OK. Nime dressing, I can't keep to see Jalipa rent. But with Christ, man, A-OK.
Hadia de, adi de, na jesu na mi. Baraka, baraka, zakeza ni fata yani. No money, no money, but I feel happy, I'm at peace. Niko na amani,
I'm alright, niko sawa. Niko na Jesus, niko A-OK. I'm alright, niko sawa, okay. Niko na Jesus, niko A-OK. Sema A-OK, A-OK. Niko na Jesus, niko A-OK. A-OK, A-OK. Niko na Jesus, niko A-OK.
Jesuare, homa udo, my karaga vega.
That's a song on replay. Every day my boss say, what a joy I'm feeling. What a life I'm living.
One beer.
Sijui niseme, sijui niseme. Baraka zake mingi wacha mini imbe. Wacha ni imbe, wacha ni ringe. Baraka zake mingi wacha.
Yes.
Shodere ria rora maria ajekeire. Msalaba ni kanifia, kanifanya pete. Karibia, shama ye mfete. Ako nami, ako nami dele dele.
Hariade, hariade radhi dena jesu nami. Baraka, baraka zake zani fata yani. No money, no money but I still happy I'm at peace. Niko na amani.
I'm alright, niko sawa, okay. Niko na Jesus, niko A-OK. I'm alright, niko sawa, okay. Niko na Jesus, niko A-OK. Sema A-OK, A-OK.
Yo,
niko
people.
Na Jesus, niko A-OK.
Yo,
niko na Jesus, niko A-OK.
Yo,
there's power in the name. Mina tuwa utatenda. No, there's power in the name. Mina tuwa utatenda. Tenda today, no tende tomorrow. Hey, mina tuwa utatenda. Tenda today, no tende tomorrow. Hey, mina tuwa utatenda. Hey, haya basi baba tenda. This is a prayer for you main agenda. Hey, haya basi baba tenda. Just a one word and me life what apenda. Hey, to my listeners things not easy. But never lose hope, never feel so busy. At a tender he can get busy. Never giving up, say a prayer bring Jesus. Umetoka best, hustle is a chiba. Na mtoi yako home and I cry so sika. Enough of them time feel so bitter. My boys na mandai Instagram wanna tisha. Me I tell you this, me I tell you this. Just a one word everything be okay. Me I tell you this, me I tell you this. Just a one word and the change will be free.
Lord, there is power in the name.
Oh na 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 na.
all over where me want.
So patient,
love where you kind. Love you persevere and no matter where you grind. Love where you strong more than elephant spine. Love you could not repair no evil bad time. Great love almighty than demonstrate. Throw where you see no him a reconciliate. Send Jesus Christ for die and set straight. Yo, if I give so we not get late.
What a love, I want a love from the Most High God.
What a love from the Most High God. I say, ooh, what a love and I can't deny. I'm a nipa love, though so much CLAWI. Apunguzi ana nipa daily. At a zile time, niko crazy. Upendo wake.
Haijakuwa kitambo, tangu ni kufahamu yawe. Sipo jinsi nilivyo, nilivyo kuwa. Tena siko niliko, niliko kuwa. Umebadilisha mambo all over. Sasa niko under your control. Umebadilisha all over. Blessings all over. Umenipa afya njema,
asante.
Mavazi sijawa ikosta,
asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Umenipa afya njema. Mavazi sijawahi kosa. Uwe ni Mungu wa rehema.
Usijali kade, usijali, sakude na kupenda we. Usijali, usijali kade, usijali, nizote ataosha we. Usijali.
Oh God, afanye nini na mimi? Mse wa dhambi kamimi. Nifanye ni amini. Atani kubali.
Alikuwa lio dedi kaburini. Akani komboa jo, cheki mimi. Ananinua kila siku nikiwa chini. Kabaki muamini jo.
So Mr. C, mini mseni na tatu. Wacha three, some shakata watatu. So wangi sadaka nini pae kiatu. Ata saru alidae nita buanyanu. Missy Jali, wambie Missy Jali. Missy Jali, Missy Jali. Missy Jali, wambie Missy Jali. Missy Jali.
Mr.
rasta na vile roa meni jaza sakata dance kama danza nastaki stories za anasa maji ya uzima siyo taska ju vile roa meni jaza sakata dance kama danza damu ya Yesu my protection connect kama cable my connection na kila time nikiku mention mapepo zinashikwa na matenja
ayaya wololo nimeshiba neno cheki mini munono ayaya wololo nimekula neno cheki mini munono ayaya wololo nimeshiba neno cheki mini munono ayaya wololo nimekula neno cheki mini munono.
Kila siku Yesu kwanza, mipango yangu nikipanga.
Now hear this.
Originally weza we had to remix again.
Oh I it went out of 10
nigga kisi kiki but still it a trend.
Non-profit, eh, they can't stop it. Hit to me stuffy, moto, nakani kuzima, magic baptist.
Tuko kwa pilka pilka ya kufika mbali, okay. Tunaskika streets, checky sticker matri, yeah. Nani power ya Jesus, si cannabis, hits tunapika wanahits nani.
Si kwake ni wewe mtama matu hakuna mikaribu so mina yeka tatu mina mpenda na nipenda times two ameniweka fiti ameniweka seto kama kiti na hata times iko fiti hakuna mikamtengo na simiti ni nani anaweza bila wewe asimame tumuone ni nani anaweza bila wewe asimame tumuone.
Niache, ache,
bila wenta wezaje.
Niache, ache,
oh bila wenta wezaje.
Mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, papa. Nyumba bila kiti, timu bila shabiki, ndege bila tikiti, na mimi nitawezaje bila we rafiki. Wakati mara alida nikajiuliza why ukanishika nikikry sami nawe atakunyesha makuta umeniweka fiti umeniweka stable kama kiti
inata time siko fiti. Ukuna mika mtengo na simiti. Ni nani yanaweza bila we asimame tuone.
Tunapiga tu injili
Silva muhanji wa yase
Silva Kristu jena wanani
Naiwake
Tupate Bible study kejani
Naiwake
Kutuwezi tukembo tupati Tuna shutdown stop
Mr. D
Holy Ghost fire naiwake
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 Naiwake Naiwake Naiwake
Kona ni watote na majani kona chai Pale tuko cross nusa goda lini die Goda kona koti kona yepe keno Devoni accuse, aripenda siku die Kona ni wachoche na mashash na siban Kona ni wachoche na malikes za kubai Cheki wako lead, kindani wanazirai Na die kuwa rich, kipesa na pia kiro
Na wakuta, towa hisi flow na marami za wadunga Kama yule shepherd boy, goda meichunga Goda me deliver kwa imaike mpunga Mahuta, goda me nishika menikusa
Towa tuja form ya musa na iwake Moto kutoka juu Elijah iwake Zile ni misi ukatanga boss pia ni nare iwake Weka yesu ndani na iwake
Sini makristu tena wandani
Na iwake
Tupate Bible study kejani
Na iwake
Kutuwezi tukembe tupati Tuna shutdown stop
Holy Ghost fire na iwake
Na iwake
Na iwake
Na iwake
Na iwake
Na iwake
Na iwake Na iwake Na iwake
Together ngwale ni set Ni set Kani set box Nifunzo navigate Navigate Netwaki ni kutokia kwa gazette Kwa gazette Hawa tuza kula nyamo na kucheki Oya Mtavamo mtakula supergeti Hii generation ya watu wame kreki Mini letu mwakuongelesha mapedi Utongeje na sina ujei kwa ngadegi Check it Nilikuwa mauru kabla nshikizi nururu Nikuwa piga koto limuru mpaka steja nya ururu Liza pasta pius mwiru vidu nlifanya udhiru Sindo tulikuwa kwanza gizani kuleta nduru Ningeangushwa buruburu Asante babo linenesha nuru Labda ninyonde grace for stage Leo wapige nduru saina panda stage By God's grace wanapiga nduru
Sina wakristu tena wandani
Naiwake
Tupate Bible study kejani
Naiwake
Kutuwezi tukembe tupati Tuna shutdown stop
Holy Ghost fire naiwake
Utakuwa na cha gang gang Utakuwa solo kukuna ma pain pain Kuna hero pala kuna Mark Mende Utawika pala kuna cha ku maintain Wetu zidi kuzi shikisha Pombe zidi kuzi hitisha Sema tumi nina kutisha Bluti zidi kuni kulisha
Ukundui na kupele kanarien We unataka tuku spin na mayeng Unafeel uko safe juko na gang Kuja kwenye Christ ukupia kuna shame
Ujingo zilete kataka kateme zilete kuchoma kirende
chanjo daktari kwa microspit wanasema sonjo koko streets na hizo hills na hips bonoko kawendo na sanya tenjo unapeleka soko koko form 2 na unapora mamokoro wala unahitaji mangoto weni ngoko msupa sana jo wachana na ndom hizo tap tap zinachoma lenga your form hizo kombe weni mori wa maana jo wachana na chrome kila Friday you getting a text hizo tenje my life ni short ni taftie longi jikomba nyumba vya habari na uliza nani huko shakasi yesu siko studio misi wa mb tafta bibi kabla utafta nena bibi welcome to the 21st century time watoto wanazaliwa wanaitwa daddy waze wa meritaya ndio wanaitwa baby madare wanajitetea sisi ndio crazy check it super juzi umetoka matu nani alikuonesha pizza ulipenda githeri tu all expense paid uba sadeli juma tatu umebleach nilisikia ukisema umetoka maju bado boda na kupenda aja kasirika ako place tu binguni na hope utabadilika kwa una pair donda thao na unangoja change pair mungu hiyo rangi ya thao atakuchange weni ngoko msupa sana jo wachana na ndom hizo tap tap zinachoma lenga your form hizo kombe weni mori wa maana jo wachana na chrome kila Friday you getting a text hizo tenje
mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juki sinwa zingba, tusikia tunagabaha. Juka ni jing, vimeshika marakatha. Labda nileche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitumpe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matime na tamani chana.
Ae, kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ae, ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Ae, napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Eloi, mashada fangi gani. Kamande wakio itopa gospel hewani. Mtoto wa mama before tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni naza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kasha I backslide mina joe na ni feel. Sijai towa tae na mikuliwa na guilt.
Odi woko ni mapitio. Majaribio. Umetoka mbali tega sikio. Na leo tuko studio.
All of a sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wakodi na wana party tu kwa hao. Wana chatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngwari lazima nipige sala. Jiwa mali netoleo na maulana. Better days no nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sagodi kama pasi. Nizidishe maombi hata kwa sit. Kasi songi na mbogi. Mina juwa tanilinda nkiwa nae sikosi.
Tangu kitambo ulinipenda. Ukanivumilia, ukanijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiburiti. Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti.
Blessing showers I got when your dawa. Niki blend up wezi kuni nawa. Daddy umeni bless, umeni visha mavazi. Nobody can test, father you mishati.
Jaja, jaja, kuko tuko seti. Jaja, jaja, kuko tuko seti. Bila wewe, jo haiwezi. Siku ya kiyama, staki iwe kesi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Meni bless, aina mtu ya kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Tumepass.
Even though Kenya kuna low cast. Ulini bless tuka change my past. Sezi kabusau ata nikiver. Na December mi usile yuwa bash. Fast jan miss yezi misjudge. Unajua jaja utakatch. Na ukikatch utafanya nkose cash.
Master utanipata kwa chacha. Master uwezi nipata na shash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Mana bad man since I was born. Jesus the real don Nina Musa pia sisi ni magang. Kwa Christ pia sisi ni magang.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many place say na mtu ya kukwa hawa. Tunasifu kwa
hawa. DJ Mr. D.
Kwa hawa. Kukundani mbuma kawa. Tunasifu kwa hawa. Kukundani mbuma kawa. Kukundani mbuma kawa.
Jenga day on the beat. Mambo fire.
Zima any other fire. Cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi cause this one ye hata divo anagwaya. Moto wa fegi, moto wa pangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, ha, zima, na uzime kabisa. Mana mfree cause you see pan cross, huh? Then Jesus alizilipa zo. Atila na za ukona za bobo 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 wako na zivunja. mali, magari, majumba za kifahari. Dubai bosses, siki skin down fast na mengine utaongezewa. Nimesota niko chini, nikatumiwa fare na lunch na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo ndizo vitu mimi napuliza. Sika wahida ni miujiza, za jiza zimeshinda za giza. You pray for your big cabo, someone someone I pray to one day akulipiza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad, weka energy yako ni God. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one here hata devo anabwaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Tuliza watu wa punyeto, wasafishe rada, wasipoteze generation. Tuliza ma politician, wawache corruption, wasimalize our nation. Ukipata buda, anatuma mtoto, fegi, what do you do? Boy amejisunda, ana watch king, what man, what do you do? Tunaifanya vile tulikuwa tunafanya vumbi kidrop kwa mitambo. Tunaifanya vile tulikuwa tunatoa dudu kwa macho kitambo. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad, weka energy yako ni God. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one here hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Man I'm free cause you sleep on the cross, huh? Then ni Jesus alizilipa zo. Atilana za ukona za bobo wako anazivunja. Mali, magari, majumba za kifahari. Dubai bosses, siki skin down fast na mengine utaongezewa.
Kutaja wewe wajua kuna zaidi yako. Nitakaze na upako wako. Kila nikipita inabidi wakiri kwa kweli kuna zaidi yako. Ugusa chowa kipa uhaiwe, inakuomba zikuzi za mundimi nimba chukipe uhaiwe. Sauti yangu iwe tu highway, ya kufika hapo kwa kumbinguni. Mziki wangu upe uhaiwe. Eye mziki wangu uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, uwepo wako uwe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, uwepo wako uwe mdundo.
DJ Fork.
Najua kutekuka kwangu mara moja, nikishindana na wenzangu kama soja. Nikumbushe hoja letu sote moja, kwa kunisijileta visa na vioja. Nifunze menendo na yako tabia, nisijepotoka kwa madili yako. Zishike fikira na zangu hisia, nisijerudi kwa dhambi kama before. Na nyimbo zangu wakizisikiza ziwe zaidi ya kinanda, zaidi ya mistari iliyopangwa. Wakinisikiza utukufu kwa kuzidi banda. Ea, na nyimbo zangu ziwe zaidi ya kinanda, zaidi ya mistari iliyopangwa. Utukufu kwa kuzidi panda. Ea, ugusa chowa kipa uhaiwe, inakuomba zikuzi zangu ndimi nimba chukipe uhaiwe. Eye, sauti yangu iwe tu uhaiwe, ya kufika hapo kwa kumbinguni. Mziki wangu upe uhaiwe. Eye, mziki wangu uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, uwepo wako uwe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, ujawe na ujumbe mdundo. Uwe zaidi ya mdundo, uwepo wako uwe mdundo.
Yes.
Please listen to me, Father.
I pray to you.
Abina sina, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Juu mi nilifocus na mambo ya dunia. I trusted in man, baka roho ikaumia. And even though I grew nikijustify kulia, at some point it became so much kuvumilia. Juu I tried to take my life, nilichagua pills, chukuna pain kwa knife. Heri nitoke, there's no need for life. I wanted to get away from this lethal life. Next minute mi nikajipata nina drip, niko na magrip, kwa mikono nina drip. At the moment niliyomba life, ikuwe ni dream. Too bad it was real, haikuwa ni dream. I think I'm now grown. Nilicheki vitu nyingi, I was so mind blown. Kinga kwa game nikachanganywa na fame. Kiburi kubwa kubwa nikatumia madem juu. Monday to Monday nilijipata kwa klabu, nikajifanya mjanja nikapigana na babu. And back home mother likuwa na tabu. Sikujali, chest up nikakuna mashavu. Then nikaanza kupiga injili, haikuwa kwa roho ama mwili. As long as ilikuwa kwa akili, nikaifanya biashara, biashara injili. I used to work for my benefit, I used to work for my benefit, ndiyo mini feed. Right now, naomba vumilivu, patience and kindness, nisije kusikia wivu.
Baba, baba,
yes.
Nakuita, ah. Nisikie.
Please listen to me, Father.
Ninaomba,
I pray to you.
Unioshe,
ah.
Niwe kama we.
Ecology. Right now nimelan kutulia, nimelan sifai kumix na mambo ya dunia. Nimejua that peace and serenity is better than tabia zingine as a celebrity. I wanna stay true to your word, be faithful and deep in your word. Cause no matter zile vitu nilifanya, you stayed by me and ndio maana mimi nasema.
Lord, you never give up on me.
Yes.
When you see me for me,
you see me for me.
When I'm down on my knees, how can this always be?
That you love me for real, that you love me for real.
That you,
Lord,
love me for real.
Follow G. Mr. D. Number one mixtape plug man.